Boy. Kapikie chain kama kameshika yo.
Yo.
Ni weekend nimekam na madenge. Kwenye bukla wanadai form. Mindo pazu miuchafua meza. Dogo dogo amechora saba. Anadai dandia donda. Nimi uyo nisha jipa. Kelgino munda gogo yawa. Peketa pekejeng pekejeng.
Bambi 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 ka.
Peketa pekejeng peketa.
Bambi 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 ka.
Waiter letter bombe.
Bambi 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 ka.
Bombe lewa yote.
Bambi 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 ka.
Bombe lewa yote.
Yo, shikisha, shikisha, washa iyo nare. Zimeshika, zime nice, zimerunda. Tem nikafupi na nikaponki. Askubwa kama ya Vera Sidika. Anakachikia, anarombosia. Duda, dombo, dombo dia buda. Boom, shakala, boom, 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 boom. File mui shika, mui kemba mi. Mui lola, mui doka mi. Magizani, mina lola, mapoko. Na mavela, na mafuaga kishada. Mia ginene, ah, ginene, ginene. Ginene, miyamonda go, miyamonda rock, miyamonda go, go, go.
Bambi, bambi, bambi ka.
Peketa, pekejeng, peketa.
Bambi, bambi, bambi ka.
Waiter, letter, bombe.
Bambi, bambi, bambi ka.
Bombe, lewa yote.
Bambi, bambi, bambi ka.
Bombe, lewa yote.
Zama, 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 zama. Vile iyo lolo za mandani. Utadhani nikisima imechimbwa. Niko keja madha niko lojo. Nada msupa ni mshike te. Nimenyonya nina come through bana. Cheki buda acha kwa msenge. Ukipewa lamba lolo tete. Kaya yo bra chapa vitu lala. Ziki shika zime nice ronda. Chonga njwanga shole amirimpe. Sweetie baby umekili bana. Tuko kukeja tunagomboza Cheki baby ume nice sana. Wailamba adi kwa shodo yo. Jing jong na ma jing jing za mabiri. Zimeshika pale bondeni.
Bambi 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 ka.
Peketa pekejeng peketa.
Bambi 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 ka.
Waiter letter bombe.
Bambi 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 ka.
Bombe lewa yote.
Bambi 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 ka.
Bombe lewa yote.
Buda kwenye industry nishafika. Na si mchezo ata meja anajua. Washa hiyo ndom zimeshika getaika. Off, off. Nojue the time zimeshika. Yo, bad man. Yo, Chris boy on the beat.
Check it out.